olo e mafuta male SBS Samoan.
Nā mata mai le aso whareire nā te anei le aso se fulmale whao o ke topa. O nā leto e wha amalo sia le wha anofo e sea po le quarantine o se tangata e pēsia i le COVID se fulmale i vai au se tali anei. Ua wha amuta i nā i fo'i ma le tele o Fesa Oswani na maua e tangata i te imi o sāma vavao le wha amai. E olo o wha awaupea nisi o nei Fesa Oswani mō tangata olo o ngārului au au nanga e māua lunga atu le tūlanga la matia e pēsia i mai le coronavirusi. Peitai olo o yeile popolenga i nisi i le tō e seapo o le tāo fia ātoa o le wha anofo e seapo o le quarantine. Na saunoa Professor Brendan Grab le wha atonu o le Burnett Institute e lea i se mālosi i le wha utuanga e wha anofo e sea. Ai yei le mālosi i le wha atonunga e wha mālosi yei le wha anofo e sea. Ma o se tūlanga e ono wha apopole inai le leto e wha mālosi ia o le quarantine.
So it's a really important part of the COVID response. It's also unfair to drop it because you know, those who are in insecure work can't just, it's still a strong recommendation to isolate, but they can't do it. It's just not fair on those people. I find it also illogical.
Na sauno o fo'i Professor Grab i talafou o le SBS, o le whaano fo e sea, o se awalata ua mao ngai le pui pui nga o le pepesi o le wha ama i coronavirusi.
You know, personal responsibility pretty clearly doesn't work in public health measures. Look how few people are wearing masks. Look how few people are getting their third and fourth dose. It seems very unlikely that that compliance will be high with isolation.
O loo whautu i na pē le pūlenga le saifua mālolo i nei New South Wales, le New South Wales Health. Tangata anu o le se tete e whaalongo i nā aunga o le COVID se fulmala iwa i na ia whaia o lātou suenga po tests. Atoa ai ma le whaia o fi fōlinga i le teimi e tu uai le ai ngā mawheo ai i nō fōanga whaitele. Wa leto e whaamalo si e fōi o na resita reina suafo tangata e whaamalo nia i se RAT, se Rapid Antigen Test, le pēsia i le coronavirusi pe positive. Ai olo o whātua ina pēr le whaia o suenga RATs, pe a whaalongo ina ni iaunga. Olo o yeima le wāla auma inisio se tete e pe o Western Australia i tangata e pe sia i le COVID i se fulmaneiva, ina ia aua le asiasi i whale mai mano o fuanga e tausia i tangata mātutua mo le fitu aso taluo na pe sia. Olo wha moe moe le asosia fōma i le Australian Medical Association e tue wha amalo sia le quarantine po le wha anofo e sea o tangata e pē sia. Pe a mōli mawina se si i tanga mā walunga i le au wha i o tangata pē sia i aso mālo lo o lumana i nei o le kirisi masimo le tau sanga fau. Na saunua Dr. David Nabarro le sui fautua o le wha alapatupotonga a mālo au wha atasi le World Health Organization i le COVID-19 se fulumana iwa. O le tatalaina o le whaitutoa e le mālo tele o sā ma vavao, wō oai i leisi la asanga e te tau ona uwia e whainga mālo. Ina ia manino, ma ia māla malama whaatonunga e aumaia i tangata lau tele. Na sā noa Dr. Nabarro i le ABC.
Nobody wants to go on with the kind of restrictions that we've had to live under for the last 2.5 years. And so, yes, there's a risk. But I think that it is really important that those of us in public health are as clear as we can in our communication.
Na saono fo'i Dr. Nabarro, o le aiei pēr le corona virusi i le lalolangi, a e tālosia, e le to e mālosi, ma mātu i ia o nā awhianga, e pei ona mōli mawina i le āmatanga.
We tend to see that the variants that are causing less severe disease, and that's our hope, is that the disease will become less severe year on year. Now, the severity is greatly reduced if people are vaccinated.
Dr. David Nabarro, le sui fautua o le World Health Organization, i le wha ama i COVID-19 se fulumaleiva. O le ripoti na whaamaha pōpuina e Stephanie Cossetti mo le SBS News.
Like, share, ma fa'ali so finangalo. Muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.